VDJ Jones Taka Blanky Diesel
Saba
With flavors
Amor on the mix
Taka Tuko club na mabinti Shika uyo wako fiti Ana asa na sura na matiti Biziki shika sana buda toka kwenye kiti Twende
Moja mbele mbele nyuma
Staka
Moja mbele mbele nyuma
Staka
Moja mbele mbele nyuma
Staka
Moja mbele mbele nyuma
Tuko club na mabinti Siapa kuna lujolo tunapiga na miti Kidonjo sana pana leta ma feelings Mindo bazeng Fomi ya kibigi Uliza matiang mu Washanda na jiji Na mami come closer ni kudare hapo chini Badei nikistaga staga Maze nikizama zama Unawika mama mia Nikona mbugi buda super puff Mia mia na pia hiyo nyap nyap Come here na ukipata madam Mdare design anajisikia
Check it Tuko club na mabinti Shika uyo wako fiti Ana asa na sura na matiti Biziki shika sana buda toka kwenye kiti Twende
Moja mbele mbele nyuma
Staka
Moja mbele mbele nyuma
Staka
Moja mbele mbele nyuma
Staka
Moja mbele mbele nyuma
Staka Ukicheki fiti kuna raha siti Nataja matiti nuna jua sitafuti kiki Cheki binti ya mechimko jana suti Anadai mimi juu mimi ni boy wa mamiti na Nikikula njugu utatoka mbio Nitashare na mandugu jiliwe nikifagio Usipito na wakati ruka flow Tunachana mama mbati ndio turuke kwenye shona Kuna drinks imeshika kaa pande Mayengs wako clean wameoga na kipande Umekunywa zangu twende ni kupande Uliza pili pili pia situ na mbale
Check it, tuko club na mabinti Shika uyo wako fiti Ana asa na sura na matiti Biziki shika sana buda tuka kwenye kiti Twende
Moja mbele mbele nyuma Staka
Moja mbele mbele nyuma
Staka
Moja mbele mbele nyuma
Staka
Moja mbele mbele nyuma
Staka
Yote tisa mwatambua mindo mfalme kwenye ligi Tena uzito ndani ya boxer anakonda kwa kijiji Nime slide kwa mapenzi ya nifanya mina staga Na mashore mko fine fizi zote ziko gaga Nikicheki unavyo walk unafanya na zuba Inashanga kwa kiuno na nirusha rusha faa Kichwa changu kimejaba situpitie ba Baby girl kuja close ni kujaze jaze ra Jaze ra
Ni matuta Sexy girl you affect my psychology Ukinipatia nadara kama economy Bring your body feel a natural ring And I push it inside in my personal thing Nikikupata ni kama na shinda loto Mzigo umepeba na guza na pata joto Napenda sana when you teach me bad manners Tunaanza kiziro badaye chuma kwa rasa